pense à toi quand tu penses à moi.
Toli mon heliankobe tedube taskaram sapo e jega bo dande fulbe imrde Washington ko mi woni ciarno mo dumba ko ene wondi e der silmaaji chapantati aroji di e hino titode taskaram menon hande en kalan ko fati e batte smartphone jidin e dow jande sukabe limtol wobe wi'a dogol leyde hadude jangobe ben natidude e telephone ka ciudi jangirdi no beydo e der Afrique yoga e dem pellite no tuugi e wittoji holludi wonde di teknolojiji no weddintin na pay koy koy ka jande en jahan Abidjan taskoden ko holno janginobe ben woni e jippirde e alhali o ka lekkolji ton ka tajere didabere en jahan Mauritanie yiden e hombo on anditi hawa makko kanko kanko woni kodda sal kirdinowo ka mejaaje rendo notondirado amen Nouakchott jododi e makko on nanan jantore nde ka tajere dimmere dande fulbe wono wowiri non rogere diaspora jo finan taskaram o mi tolni on kadi mi wi on fofo e bismillah
jowlol sukabe
wittoji no holli wonde di smartphoneji no weddintin na jangobe ben ko dum addi hadugol telephoneji joma hakkilaji ka ciudi jangirdi sukabe no layude e der lesde adunaru e der Afrika Togo Ghana Algeria Egypte wobbe no dira dum Misra Uganda e Congo no tawa e leyde tongude nadorgol telephone ka ciudi jangirdi wano Côte d'Ivoire hay si tawi gouvernement on jettali pellital ngendiwal ko yowiti e alhali o l'école ji goddi no jettude pehe ngam faddagol o bone wano holliri non nde jantore Amadou Diallo gila Abidjan
ile gadudal bawlende ngal do wano dude heewude Abidjan no hawra chaadele yowondirde ko faybe ben yoboto kon telephone kudu Samuel ko jangino wa tarika e gandal leedi no heewi ko wulli toto welsindare jangana kube makko ben sabu ewnor koy koy
bi on est confronté à ce genre de situation
kono wonir meden eden chaadele tentini ka jangana kube jandube ben so ndo pay koy koy yaltine telephone jidi feewndo jangete si men nangidi be mum be wi ako sa yombe woni darude dul no fallame
mais ça te distrait en ce moment
hore be dudangal kadi no wondi e den ande wotere be jetti pe kesse fi hadugol yo bagol telephone kadudal Loes René goto e hore be ben no sappi ngakere ballal mabbe faybe ben
comme c'est la rentrée on a reçu des parents d'élèves
ka futta gol hitande no men noddi tino mabbe faybe ben men hollibe ko men fawata on mo yirama telephone be joni hay jangana ku jomo ka suudu jega buru no jogo telephone ella on koy mabbe mabbe jonnay be be woni be andi pay ko no tongana yo bagol telephone ka jande
non c'est
ala jamadu wuriba horejo mojobere mawbe faybe kadudal attaqwa no miji ko horebe dudde den e jangina beben hani burtude ngannangol pay koy koy fino dum accira be holli be tawaka ko faybe be yobo tokon telephone ka lekkol
e ko faybe yata telephone ka lekkol tonkon mi on harimi tawaka mo jana faybe be pay kon kon ay ko yehi jangugol o jetti hakkelo makko wadi ka portable janno on jandre moto ki hare hakki makko ala e ko jannete jo non no si be yahi ka tel be ka jangul ton be ak telephone din kasoud tina no haray ma yana tay ma yana be yargo telephone ka jangatan
wakilare hore be dude den e janginay be be fuddi battinde seeda seeda suka be ben no wattande yila e yo bagol telephone joni ka be jangata ton
mayna bor telephone ko kolto foto be jabutu
nde mi adofta simi adde gami jangata o
Professeur Zamblé Ambroise Rendo Yankojo wittotodo jangina ka jabi hattirde Félix Ofoy Boigny Abidjan holli wonde sukabe ben si dumi ke fijirgol telephone hoykoy be heba e lorra suttugol tampinay golbe ha bonna jande mabbe den fi noy yo dudede hunna latingol tongeden hino do fere makko den
la famille n'a pas quitté la maison avant de partir.
Ko be ngure ji kapay koy koy wata don si way haka dudal hani be dugal dagol no accira. Ko be ngure ni suka on fuddoto. Ko tombe hana banginane de lorraji wondude hutorgol telephone. Ay kambe be anda itiri bon telephone mo be tambi hollobe ko fewndi aduna on fu.
Qu'ils ont dans leurs mains le monde entier.
Haren andintinay witto ngo jannay be ka jabi hattirde Félix Ofoy Boigny yaltini kamayde hitande ujune didi e noga e tati holli wonde der Côte d'Ivoire embere nogay e der temedere sukabe jogibe ewnor koykoy ka dudde no lorori suttugol tampinay golbe bittinabe ka wonkiji mabbe dun no battini e cellal haqille sukabe hewbe e der Côte d'Ivoire. Amadou Diallo, VOA Fulfulde, Abidjan.
Ajarama Amadou Diallo e biol salndu ONU kipundu fi jande e pinal no wi e UNESCO wittoji mbadadi e der Belgique, Espagne e Bretagne maundi no fellintini wonde hadugol teknolojiji ka cuudi jangirdi no beidande jangobe ben famu. Amerika do e biol witto wadango hitande ujune didi e nogas e go ko yata chapande jeedidi e go e der temederewel lekkol ji gouvernement leedi ding no yetti saria ngam ustugol gollitirgol smartphone ka cuudi jangirdi cukalo e pamaroy en heddoto e de tobbere nataden joni rogere mijo monemu
mijo mon emum
mijo mon emun
mijo mon emun.
Nultondirado VOA Fulfulde Abuja Muhammadu Abubakar lamdike hodiyankobe wurongon ko woni biol mabbe e alhali ustugol mambien tongugol nadorgol telephone hoy ka cuudi jangirdi e hino jabawol mabbe.
Umar Suleiman e Zabrude e hadugo wardugo lenguru jangirde wadi min kori hakkilla min do jangirde de min kollitete
min india hawa usale shia wadugo woya jangirde wadi min kori hakkilla do jande waddore mi
Yakubu Lawal dun hadi wardugo woya jangirde bibbe non walliti bibbe e fama jangirde.
Indiam Ahmed Haruna Jibrin Abuja jaburde dum hoshi do haduki sukabe wadduki lenguru der jangirde do wadi lenguru no dondugi ata endo wondi kuje dudde kado sukabe janguki be gare kalaruki kuje de kandayi de be gade ka nodduki o be nodda o der lenguru ay suka handa ay modibbe hollita mo nodde otto mo nodde otton ko onodde mo otto otto nodde mo ay dum handa o suka famaru ay hakkille mo ko ata ko to jangirde atawai modibbe jangina atawta mo watti hakkille mo winda ko mo janga ko mo hakkini mo nana ko modibbe oddo wi atamo hollita mo janga mo henya mo harmo hoshadun harmo daro mo wada jumurara mo janga dum wallamo to handa yi dum ala sukabe wada ka wadduki e lenguru der jangirde suka e ma ha e mata e mayno e ma atoy ha e mabbe ganna ma atoy be gida dum
mi woni Suleiman Adamu a gaskiya e mi kokki auta lawore e majjum gaskiya mo hada be ya duki yimbe be gibe sare ka fijo e mi e kuma haduki lenguru ya jangirde min kokki
e nokkuje jangirde Burkina do ko buri fu wadu fadde jande fuddude na wodi ko wete reglement interet dum wonno ko mila ko hani wadede heba jande ne yarno hani nokku Allah fu so dum wari na dum jangi fuddum wonno ko fuddirte nelle jangobe hollete waddude cyallalol ko wete portable e suudu jangude don hada nelle jango fu ngado dum so yiama o tetet ma so wurtini dum heba gollitira so yama jabete wobbe na waye wadede lebbi hokkite wobbe na sale hokkitede wobbe men na sabo sarabe nodde nokku jande ton fa kumpite dum wana ko watte don na dum waye nafude jande ne sabu na waye adude dum teewta goddo fereji ko jangno jami tawe an a horema anda jonnon sukabe ko buri heewde e mabbe fu horama tawe so be ngaddi dum ekkoldo fu o kujje de nafata be gonnabe ndara
joni jabboden kodo dande fulbe.
Kodo dande fulbe.
Kodo men hande ko Hamadun Diko ko kanko ardi dudal maungal al huda wonungal Wagadougou dum ko der Burkina Faso ko Karim Bahadjo yewtidi e makko.
Docteur Hamadou Diko wi wa fulfulde ti fofu modon sanen ko jabno fa jabo don dum mona jamde de ko hande min jotti dande modon ko habbudu e dum mona jogade telfi jende kewde ka la loi o hojam na men anna salle la loi hojam Burkina Faso na hojaka on jangino ya won ko annan don tayti
loi pay pay hojaka hono e do hadugol fefe jonnon jonga halaji ni gon don jonnon sino nokkuji godde kay to heewi par exemple leydi arabe leydi tubakoube no wodi leydi kojude luwaji so reifa suko wari fa yaha ekol fu dambugal jangirde don yoppata telefon mudu naddata ekol gol fe ger goddo ka jaati so ni wo joom woofi nadde telefon mudu de yida e mudum fu anka yoban jobdi mawdi ko donc tonga dum wala fejirde jonnon Burkina do dum hewtay non tafon ko
dum hewtay tay de le ecole ji di ka fu wana banna do modi li reglementaire do
on ecole ji din ko buri heedu fu atana jogi luwa faysi jogi da telefon no kanda gollirde e modu jonnon jonka ecole ji anka di laamu jeyadi fu atawan ecole fu na jogi anka mbaaki mudum feere ko wala me ko buri hasade ka fu faysi suka ben kada ka wardude e telefi ko buri hasade wakkati jande wudi denka nakkat e gollirde telfi din
de do mon ko wodi na anon milo modon suka be kade na suka be takade tawre di telfi
go ko fu hono telefon e horem handen handen laate ke hunde de yimbe bawa kaari e mutu na jogi faydaaji kewdi ko bon wodi torraaji dum ena faydaaji mudum buri hewde jonnon so gonga Allah suko pamaro ko dum torrata na buri ko dum nafatatu ndelle saabe dum wadi hono anka jangirde pamare pamare lihije de so gonga min hore am mido wondi e do wiide telfina kaani hadede ton di neddo wa hadude goddo telfon wuram koy me hono to jangete pay pay don kay mido wondi e wiibe anka telfon la haani hadede sabo nen andi tiri tesori fa neddo joge telfon fo wakati gomma do wi fay dara do mudum calmina dum tay mata yalla yotte ke feego
dala jende le de ka mbida ton ka way hadede de to de kan mbawi sawrede sedana
jande ji lehiji ndago jonga ko mbietene francier primaire fa yotto secondaire fu suka ben so go min ka le yi ande na kaani hadede wardude telfi jangirde fes ko mbiiden dum ne reifa suko udditi telefon fu fay mawdo reifa udditi telefon wayno hakkilum fu do telefon do woni hettinanta ko goddo de halda nananta ndelle hono hadede dum le cuudi pamare de mido wonde dum cuudi towdi seeda de don no investeji wawata wiede hadete feefeede na hanta e wakkati jangino naati na hokka nanka windande mudum de ka na hanta e telfi na mbuddi suko ko janginete dundu na seedi sabno wodi ko janginete hande goddum kay so wana internet njogida jaata awaa fay jukkude jangino on walla na wodi jandeji goddi tawan hono hisaaji en dum e bandum en denka telefon na tilisi hono den windande kay fu e jomno way accede gollira me ko buri wodde kay tayna dum jogana luwani telefon tanade le suudu jangirdu soni wana wo tilisu faata e jangino on hoore wi on garde sabu hande windande meden handen de na tilisi ngollitiron telfoji
de so suka saloken halaji de jangino be kali dum mona e midebe tabe ngada telfi le cuudi jangirde soni telfon gon tetama yoppe fa vacances de hokkitena ne hani wadede milumo sabu goddo ka telfo mudun tete sona ekol bari fu hokkitataaki
ko buri hande saraabe suko on kaani noddede kolle minan ya leeto jangirde amen don dum e dum won ko men kadi me ina suko modon jabay dum ndelle ndaari no gadono ton suko modon me hon hoyde telefon on resato e jungom fa jande warto de hokkita joom kay dum kay wallahi min kay mido sikka dum kay no wilti haddi
den meli Burkina Faso na haani hoyugon la loi on yopiranite
kanjum min kay leeyi yande am nokku fu no watta de tawe suka ben mbuddine gollirde telfi kadoji dum o jande nokku fu ko wayi hojeede de dum laato fu na haani me jonno jonga ta yimbe njaltina luwa jordo hono hadude feefe sabu ko mbimi dum nit no telefon jangirti o dum min jaati e lay duubi garodi ko miden goni milade no e watta de tay suka be hayebe hewtube suudu nay burdu tanga wadobe recherche ji wito di be ta au lieu de ta telfi dido njogi na wodi telfi gommade on tablet biete atan leton programmeji kala ko njeydo jangudo fu ne jippine leton donc su kon so hebi dum fu kanjum gollirata jande mudu ntaye wala WhatsApp wala Facebook wala ko homto da bi adam dum fu wala ton
ledon sara ben awdi ko kani wadde kambe duna
sara ben kani wadde ko heewi jaati normal ma ko wadete ka fudu kam e kani fuddirede jaati go okata neddo heño e sodande bi um telephone dide be ngeldu so a tilsi a sodnan dum fu tindina dum kolla dum won nafa telephone on ngonginaatu rento e ko telephone on torrata jango wodu fu tindina dum fa hande so ni telephone na hada to jangata ton fu boddoda ko hada dum go donc tindingo ngol e dowtirde joom e janginde dum no jogoroto hore men no jogoroto telephone on dum hunde tilsunde do sara ko
docteur hamadam diko viwa fulfulde di fofo modon sanen
nati a modon fu en jettam
dande fulbe wondudon e hedaade e dow VOA fulfulde no hede e dow radioji duududi e der gure kewude mijo am no yaha e demdangal radioji gollidi di VOA dande America c'est avi hidon fala feingol taskaram o ka radio mon jokkondire e VOA men ballan on kebon yewtere de yontere kala e hore neware ko yo sayido natanten tajere didabere dande fulbe e hino tobbe habbiide en ka tajere didabere ngurdam fulbe nawran en hande Mauritanie ko dasal suka kirdinowo ka mejaaje rendo yewtan en ko holno o ardi e ngal meccal tagal dum daroden labbe ndaren pirinti Amadou Balde nyenyowo e hore pore no wi'e e faransire art plastique meccal ngal duuda fota e der futa en nanan ko welimo e mum
golle den ko fuddi ko law bay kaka école fuddi wadde dessin o tay sondo mi dessiner men boray kayeji di men dessina
rogere diaspora no yewta hande fi konu Faransi e der Afrique rongandi Tchad felliti tajugol jokkondiral mum e Faransi to bangal konu no hasi ka Senegal kadi jokkadon
ngurdang fulbe
adoroden Mauritanie hande siko a wangotodo e do mejaajerendo Facebook TikTok wala YouTube no hasi nde haurondira e mbodoji ko dasal o suka Mauritanie najo no darjiri jalnika e kirdino o inni o moyeli nde meccal makongal wona tintorgal leydi makko Mauritanie Ahmed Diop nultondirado VOA fulfulde Nouakchott jododi e makko e hino jantore nde o neldi mende
Maro bendefti miminyamani hako bendefti miminyamani
jalnika ko hunde andanonde e der rendu fulbe e o saha kadi o fonno chonche joktimo ummande hesere ha wodi hertoribe dum koddo sal ko hodere lollunde hen tawdo jalnika dum sabinde ummani dum satane
famiya fecere gundi way adu wodi ko naturel de ngarmi hen wala de pelitnde waddi dum wal wottude jalnude yimbe soxlaani miijoji kewdi parce que ko gonna yam di naturel ala wuntan daani non din findina me kam community wala jalnudi yimbe min ko non jibne raabe go hen jibtina
Amadou Samba Dembélé ko windi yanke chonchi yanke in artane en jalnika de rendu fulbe
mawmen den bare jalnile den talta wana wan man show kadi den ko bi bare jalnil fof en jogi manda ene findina ene jangina ene hebla ene nehani ene yenn horbe den jimanno dingral ko wayno mogoni bi biya kumbam kumbam ar mbodo suutu ala ala woto suutu haylala mam nyaago ala ala woto suutu en wodno kadi hali fi gele mucce ko sakiri ko wadi pinal gongal naati meden ko wayno pinal arabe be yimbi jani 5 be badde hen jalnil yimo wodi badde hen jalnil yoru joni kadi alaji madal ne habbanno montore koygal u yobadi koygal koko yahata montore koko yahata den badi jalkide pinina tud
koddo sal e der jalnik mum ala ko fondi leydi Mauritanie e demgal pular
woni hen no biranni mi ganda Mauritanie comme si Mauritanie wodani e min nak mbiro wa yidde yimbe fof mbiro wa yidde leydeele fof mi ko leydam burantami en way waade fof donc voilà e ko ce dam kalam kiti ba somi hebi to kemi do wal so yimbe en ci camera de socio ko alle dam kalam parce que hen ci binaam gi plar jibinaam ko hen gandum donc nak su neddi yi haayidi kam e leñol mbaada wonde fuf mam andin ma min ko kam holon e holdem gal mo kalam e hasina andal dem galam e sey andudem andin dem dem galam parce que sa andi kam a andat dem galam comme ça su neddi wi code ko mbaada wonde fuf ganda code kam ko pullo te alat ko pular voilà
code sal lati mo hodere del ñore kala nokku kajjata jam ko golotodo e feddene wona laamu yankore pam ina setto e der jillu mum
mi hewani yeb TikTok na fi so ala kon mi ummi do njami leedi do farese halataaki pular halataaki nde initiimi ko murtanaaji jom adi namdaade do you know code sal mi wow o non ko star mode mbiltimi kad mbiltani mo
dum ko yeru jalnika kodda sal
wasali le wazé ma fam
amadou job nokshot mouritani vo afrique
a jarama amadou job joni jahen labbe hakkundere fouta diallo ala hajji amadou balde ko suka gaynudo jande himo subi metchal nyenye pore no diren dum ar plastique faransire metchal gal duda yi ede e der fouta nultondirado vo fulfulde labbe umu keso diallo yahi kasudu gollirdu o nyenyo
wano di portraitji di on don tinude do ko defi molanado parce que si goddo yobbi ma do milliard a dessina ni ma photo kono tawi nandale ma ko reza na pat sens
pending e pirinti ko dum o wadi metche mako alaji amadou balde sifani lanko honno fuddori ha odumi e gal metchel
golle den ko fuddi ko law bay kaka école mi fuddi wadde dessin o seeda tay sondo mi dessina e men boray kay jidi men dessina yo watti kadi noddu don tingi wada dessin ji de croquis ka tableau ko non ardi ha mi batti mo be no daka do kambe ekiti lan tigi tigi peinture on holli lanko honno pinceau de bord te holli lanko honno dessinette ko jungo mabbe mi jangi
osu kamo dubi chapande tati e jowi nore wa edi pirinti mako wara sifaji certudi gila yewtugol fi tarika hay alhaliji ngurdan feundidi
do wobbe na yarde wada commande tableau wana portrait on ko dum do buri heewde ma dum paysage wada na horema ma dum ideji go mi wadi no kadi goddi go dim yeeyi wana sur l'immigration clandestine ko faybe woni jedde la de yaha kamayo sifa dum don ma dum odo ko fi corruption odo sifi do donc ko sifa din ideji donc yanna plein gon tigi miji to wada arna ko goddo landima
pirinti wona ko jali hande e der ngurdan fulbe gine wure yoga yimbe no itta ella e mum kono amadou balde no mari miijo certungo e dum
pay kuma fayda sa yi mo dessiner ka kaye ko watta kon le plus souvent ko pigol ay ne koy puyndango jokki wala jangude min kadi kono mi fejiri école primaire mo ben doa famude dum kadi ko hakkil ni sa yi pay kun tunno chati fi desingol anduma mari hakkil donc wallito mo e den don bangel le plus souvent on tigi e bay udital le der mudum o folay e der mudum donc dum wona puyndan parce que hande min ko e hore dum do mi woni fejinde kono asama kala na fe nande wona puyndan kadi are jokkaybe wallito mo e der dum don ko hakki mo
sa yi jigo amadou balde no wada kadi maginagu walla teater na bidugol no metche dudude ngam kebude ngurdan makko o suka noddi ardiibe suudu martaba leydi guine tammitagol ngam metche pirinti heɓa polgal
enen ɗo si innama culture directement ko wano musique jama on miijoto fimu si affaire ɗe golle fayda harayno yeggita no waɗa o second plan ko fewɗo ɗo tigi haray mi fewtata autorité ji ɗin kamɓe haani wallitade heɓana men cadre ka menen artiste peintre ɓeɓe min wawata tumbodirde min weeɓita golle ko min woni wadde kon ɗum wawa même développe de tourisme on ka me den harasi be ari no wodi ga inna voici une boutique d'art ka tawata dun do no werta harasi be ari be waway sodude ma dum e exposition dun don ko kambe autorité ji ni marbe dem fere do wawata e wadande on cadre donc artiste be wawata exprimer de talent mabbe
umu ke so diallo vewa fulfulde labi
don jokki heda gol dande fulbe e do vewa fulfulde hidon kedo men nokkeli fof e adunaru mede weltori jikkede fawdon e do amen mi yetti Mohamed Aliou Yakuba Sanusi Abdoulaye Maigari Matchudo Pulaku Abubakar Manaja Sherif Ba, Ousmane Mokobe, konongo windiri ka WhatsApp ton, Ousmane Mali, Julde Aboubakar, Jodido Beneng. Me wel to rib ataki mon ka Messenger e WhatsApp.
Diaspora.
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 Dubi chapande jetati ebe yetu de bone mokonu Faransi waduno. Warugol tira yerbe kobengwoni Afrikna be pirambe no Faransi hetira ndima kumung. Emmanuel Macron horejo Faransi irritike e alkamisa nyande nogas e jetati leuru sapo ego aburu. Wonde ko warngo konu Faransi wadi ende dakorde konu charoi nokure tako Dakar la morgo Senegal. Yoro mangara no arta ende topere.
Sollatobe umminobe Afrique njey balluy France fawtude koyngal ngal Allemagne yabuno e becce mumen ne biye tirailleurs sénégalais be don hewbe mabbe no be garti be mbara to camp biete do tiaroy gondo Sénégal nyane go lewru e hitande ujunere e temedde jenay e chapan nay e nay dum don non ha joni yejitaka hikka France nildi letter wi président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye men jabi joni France koko warnobe be pellube be mayi kambe fuf hande go France jabi ko wadi ko professeur histoire odo biyetedo Ibrahima Thioupouyi hen windude jangino ko wiyete ko histoire woni ko siftinta yimbe be ko wodno kanko ardino dudal mangal wiyete ngal université Cheikh Anta Diop de Dakar.
La France officielle a voulu en faire une mutinerie.
Lamu France jogitino dum murtal du kuliyanko yottori dole kuliyanka ko kadi ko garande jama famo militant be ben lundi dum jama on seral ci pirgol ha ko neba ko Emmanuel Macron sakitori kiritagol wonde ko warango tigi waduno tiaru
a fini par admettre qu'il y a eu un massacre à Tiaroy. Donc on a une convergence au moins sur
Johnny Bete yotereji din feppondiri kono non an wodi ko heddi fayn ko fati e sokola
du point de vue de la mémoire
jon non heddi ko so tawi mabbe nyawndu be njoba be ganduda kambe taniraabe mumen mbara hen be ko babiraabe mumen o dum don non ko hare kadi ko matan yimbe kabe habbe totte ko ganduda ko kambe jey.
Il faut comprendre qu'on a là plusieurs dimensions. C'est une histoire assez complexe. D'abord, il y a
l'inégalité de conscience entre soldats militaires et les soldats.
Voire même judiciaire. Le combat des ayants droit, des descendants, de ces tirailleurs
et kadinon jipiro e wakilare bibbe fa e tanirabe tirailleurs bebe no arado ni de Faransi yo wayru garande mu ma noto sariya ka ciudi nyawirdi ngam to tugol tirailleurs bebe
dommage les tirailleurs
VOA fulful de Paris yoro mangara.
Ajarama yoro mangara mido inna on jo fitimi taskara men on hande komi woni tierno mo dumba hewtinando on dande fulbe imorde Washington. Mi jarni Abdourahman Dia Lionel Gahima e wallitibe lam fop no o taskaram hewtira on nde yontere do. Mi jarni kadi nultondirabe VOA fulfulde fof Amadou Diallo, Karim Bahadjo, Mohamedou Aboubakar, Oumou Kesso, Amadou Diop e Yoro Mangara. Hiden okkindiri adi e yontere arore si Allah jabi mido yelani on jam nokku kala ka gondon e adunaru ndu on jarama. Mi accidi on engol gimol iurangol en Ghana ko Aisha Ghana yimingol yettore pula.